What's Yo, let's make it this man. Arabi mafaza. The Gilas man. Let's go. Kuja leseza kugana kuflow mapitose kibiza kwenye game ileso kiweza limezidi nimefanya wago chini umekana kusema mniso na kusema mniso chini umekana kusema mniso na kusema mniso sasa nakimbiza ile mbaya mademo na jigonga bala usintache mshoti ya waya nikikoki ukishtuka ni pa nikikoki ukishtuka ni pa nikirap wanataka ni rap so hawataki ushindi wanataka draw mimi ni so dina ni so na rap ni so kwa speed na flow spime kwa vocha jail kitao na nisifu atikeo kuscopy kukopi ni zero kushinda na nami ni zero mkiwa ze sun me heal mkiwa ze sun me heal. Kazi na ticha nikifika ninja mwendo na kaza nazidi koma goma na riz kama vile kicha watazidi kukaa watazidi dua watazidi shangaa kwa na zote nakimbiza nazidi kupa kimziki nafa nazidi koma nikiwa the sun nazidi kunga saku sa saku na nanata na biti nazidi tamba nazidi tamba nanata na biti nazidi tamba nazidi tamba cheza na mina kubamiza kama lati nangata na puliza sina mwendo wa kinyonga na kimbiza ukija malesi na kutuliza kutuliza ukija malesi na kutuliza.
Soja boy noma, mziki wake noma, benga Maradona, snichi utakoma. Yeah, yeah, you so, wana iso ma namba, wana iso ma tare. Kukiwa the sun, yeah, ina lina nipae shimba, respecti kwa kita, yote me wakata.
Ali the Don, my name. King the Bo, my name. Soja the Bo, my name. King of the Sun, my name. Ali the Don, my name. King the Bo, my name. Soja the Bo, my name. All, my names. Say, 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 my name.
The baddest boy. It's me, Lock Big Boy. From BSB Music.
Nikikoki ushtuka ni pa.